Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe lethuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenazaresiphinesibona kumphathi ohlelo ukuba asiboleke leli thuba. UNkulunkulu ambusise kakhulu. Mlaleli sesibuya kumagood simdumisa uNkulunkulu simphakamisa uNkulunkulu sihlanganyele nabantwana baNkulunkulu imimoya yethu ivuselelekile imimoya yethu iphezulu singazike abangakwazanga ukuphumelela ukuya kumagodi ukuthi imimoya yabo injani ayithina incinqo zenkozi sisikhonzile ngezwi zasifundisa abahlabeleli bahlabelela kwagiya kwabanje yayana kwangathi ne Good Friday ezayo ungaphuthelwa mlaleli uNkulunkulu ke akunika amandla kuze ukwazi phela ukuphumelela uNkulunkulu ke akusize kakhulu ake sifunde ke izwi lenkosi Kosi laphayana ke encwadini kaPetro uqala 1 Peter chapter 1 siqale vesini lesithathu mlaleli sifunde yodifuna kanje isihloko salendaba uPetro ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo labakholwayo ithemba labakholwayo eliphilileyo mlaleli liyili nguba izwi lenkosi lithi wavuswa kwabafileyo ubani owavuswa kwabafileyo uJesu Kristu ngakho ke uyaphila kungakho uPetro athi ke ithemba lamakholwa eliphilileyo mlaleli verse 3 makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Verse 4. Sibe nefa elingapheliyo, nelingenasisihla, nelingabuniyo, eniligcinelwe ezulwini, nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungisele ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Mlaleli, la uMpostoli Petro usubonga uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Jesu Kristu elithizwe lenkosi uNkulunkulu waphinde wasizala kabusha ngamanye amagama uma ungazalwanga kabusha awunalo ithemba eliphilileyo abantu abangazalwanga kabusha uzabezwa ngenkulumo ukuthi labantu kabazalwanga kabusha kusakhuluma umuntu omdala mlaleli ngakho ke abazelwe kabusha abanaso isikhathi sokulalela umuntu omdala mlaleli ngokuba umuntu omdala usaphethe ingane kwane zakudala mlaleli kepha la izwi lenkosi lithi ke makabongo uNkulunkulu ngoJesu Kristu owabuye wasizala kabusha mlaleli khumbula ngenkathi uNikodemu aya kuJesu uJesu wathi kuye umelwe ukuzalwa kabusha mlaleli amabandla angazalwanga kabusha ayaxokozela amabandla angazalwanga kabusha kukhona izimpi amabandla angazalwanga kabusha kukhona izinhlelo amabandla angazalwanga kabusha mlaleli inkinga yodwa la uPetro usethi ke makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo mlaleli kungakho abaningi namhlanje bemancikancike abazi ukuthi bakhonze uNkulunkulu noma bakhonze abanye uNkulunkulu inkinga iba sekutheni kabazalwanga kabusha mlaleli uze umuntu athi ngibonga uNkulunkulu ngiphinde ngibonge nabo uNkulunkulu uyabona ngempela ukuthi ke lo muntu akazalanga kabusha mlaleli nangendlela akhuluma ngayo nangendlela adumisa ngayo nangendlela akhuluma ngayo ngoNkulunkulu kuyazwakala ukuthi lo muntu akazalwanga kabusha manje la uMpostoli Petro usethi ke makabusha Mabongwe unkulunkulu uyise wenkosi yetu uJesu Kristu owabuya wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Umuntu ongazalwanga kabusha ukhuluma lamazi ukuthi uJesu akavukanga kwabafileyo. Umuntu ongazalwanga kabusha nanoma ngathi uJesu uvukile kwabafileyo kepha imisebenzi yakhe iyabonisa ngempela ukuthi ke lo muntu ukholelwe ukuthi uJesu akavukanga kwabafileyo. Nanoma ekhuluma ephimisela ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo kepha imisebenzi yakhe iyamphikisa ithi wena unamanga uthi uJesu akavukanga kwabafileyo. Manje la umpostle Petro uthi ke sinethemba eliphilileyo mlaleli. Yilibi lelo themba? UJesu Kristu mlaleli. Uma sechubeka usithi ke sibe nefa elingapheliyo nelingana sisihla nelingebuniyo eniligcinelwe ezulwini. Mlaleli, sigcinelwe ifa ezulwini. Ngakho ke masihambe la emhlabeni simdumisa simphakamisa uNkulunkulu ngenxa ukuthi ke sigcinelwe ifa ezulwini. Maye ifa lasemhlabeni abantu bayabulalana bazakhela ifa, abaye baze babulale namafamily ngenxa ukuthi bafuna ifa, abanye mlaleli baze babulale nabazali ngenxa ukuthi bafuna ifa, abanye mlaleli igebengu zenze konke lo ngenxa ukuthi zizakhela ifa lasemhlabeni. Kepha izwi lenkosi lithi ke thina sigcinelwe ifa elingabuniyo mlaleli, eligcinwe ezulwini lapho kukhona khona inkosi yethu eyavuswa kwabafileyo. Ngakho ke ifa lakho uligcinelwe ezulwini, ungalilahli ithemba mlaleli, ngoba la uPetro uthi ke sinethemba eliphilileyo. Ngamagama umuntu onothemba eliphilile uphilile mlaleli, udlule izinhluphekweni wenza ini akanandaba mlaleli ngenxa ukuthi ke unefa eliphilileyo. Awu akaloko ecomplain ekwasha kwacima ngoba uyazi ukuthi ke ifa lakhe alikho la emhlabeni, aligcinwanga la emhlabeni kepha ligcinwe ezulwini lapho igebenge ngeke zifike khona, lapho ababulala bengasoze bafike khona, lapho abathakathi bengasoze bafike khona, lapho abantu abakuzondayo bengasoze bafika khona ngenxa ukuthi ifa lakho ligciniwe ezulwini mlaleli. Ngakho ke khonza uNkulunkulu unethemba eliphilileyo ngenxa ukuthi ke ifa lakho ligcinwe ezulwini mlaleli. Mase chubeka umpostoli Petro uthi ke kuverse 5 uthi ke mina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu. Wena ulondolozwe ngamandla kabani? Sikhuluma nje ekuseni, amandla kabani lawa akulondolozi? Ha nalomu ngasho ukuthi ke ngilondolozwa uNkulunkulu kepha izenzo zakho ziyaphika zithi awulondolozwanga ngamandla kaNkulunkulu. La izwi lenkosi lithi ke nina ke enilondolozwe ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Kuverse 6 besathi ke enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo eziyizinhlobo nhlobo. Mlaleli, akunandaba ukuthi izilingo zingakanani kepha izwi lenkosi lithi ke thina sigcinelwe ifa ezulwini. Emhlabeni salondolozwa ngamandla kaNkulunkulu, asilondolozwanga ngamandla womuntu othize. Akekho umuntu ongaziphakamisa ongazibonga ukuthi ke usigcine ngamandla akhe. Yes, uma ugcine ngamandla waleyo muntu loyo uzoloka khomba abanye abantu, niyambona lo muntu lo ugcine ngamandla akhe. Uma nimbona aphumelela kungenxa yamandla akhe, uma nimbona enza lokho kungenxa yamandla. Kepha amandla kaNkulunkulu esigcinwe ngawo mlaleli, nawe ke ekuseni uma ungathi ugcinwe ngamandla wabantu, yazi ukuthi ke abantu bazoloke bekhuluma bathi uma nimbona enje kungenxa yami. Kepha uma ugcinwe ngamandla kaNkulunkulu mlaleli, uphephile kuko konke. Ngenxa yesikhathi ake ngithathe leli thuba ngiliphinisele kumgcini wohlelo. Mgcini wohlelo, uNkulunkulu akubusise ekwenzele kahle. Siphinde sibonane futhi ngosuku oluzayo. Babaye lapha ekhaya mlaleli.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to to pray for you.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life explained.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.